Achan
M Beats Generation Music.
You know,
press 1.
Yali cover ila fuaika mixed.
Zlouder.com.
Luau Diza.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuakali mbaka leli la kumutima.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuakali mbaka leli la kumutima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai.
Baby come to me closer.
Without you mupepi ine ndo mfuakushima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai.
Luau Diza.
Hey. Iwe na ine niseke no mushili. Feta ukumena na pashidi. You've covered me fionse mofili. Nga shila njilepo na webo. Nshila landabuka. Demo na pama pixa upi. Like ubushe finishi file chitika. Hapa pena na umfunya kumukaka. Kafielding kari ya kwa tilimbi na tulaka. Peace of mind this time ilambutuka. Every time ni mafuna tulimu. My good moods, good spaceship. Munga lewe ye shitima. Yali kaba ila fuwaika mixed.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuaka limba kaleli la kumu.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuaka luimbo kaleli la kumutima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai.
Maybe come to me closer.
Without you mupepi ine ndo mfuakushima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuai.
Luwa mutiza.
Hey. Deep down ina sekula muti mandekwewa. Wata hate nefisu malolesha mumila undete muchipio. Lemon, heum balansa bipi. No need of TV ni wevo ntamba. Nama ni mbonshi umfa kuma voice yako. Unique iwe walipu sana kono wasting time. Jonse panko lo but na iwe mfuwa fene tototo. No down moments na iwe muchipio. You are like a truncating filon golole. Yali kaba ila fuwaika mixed.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuwa kalimba kaleli la kumutima.
Nikufuna mutuze na ine.
Mfuwa kalimbo kaleli la kumutima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuwai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuwai.
Baby come to me closer.
Without you mupepi ine ndo mfuakushima. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuwai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuwai. Kaleti duducha. Kaleti niwe mfuwai.
You know.
Hey. M Beats Generation Music.
Blim Jazz. Butterfly I got. Managers Coast Miz.
Exclusive to Zlouder.
Malika Pim. Yali Kaba ila Fuaika mixed.
Press 1.
I got.
To stay on the line.